The new
Jofish Jesse on this
Nima kurutu, morio tupa luga nitakushuku Shika kamu kunga, nina katoto Turi kame unga, funga duka Samantha stak kusuka Kula ndizi maganda, suta tupa Niko masache, leo staki chupa Nika mote mange uswako dunga Niko wabebo ingini walipe uba
Nika maredo, bash nika maredo Nika maredo, bash nika maredo Nika maredo, bash nika maredo Ukiteko na ziki za moriga Nika maredo, Nikamaretha Ukiteko na ziki za moriga
Imeja shed scar 50 feet you Shy watch sex in the city Meeting chape ngoko missing Visi digi the rende endo sisi Visi mangoto vidole kandizi easy
Tekange uso safishe kisi miti Piga pongi adi toto ende missing Na kisi ntukishikisha na redeem Na fisi asha kula tukishipi Shipping cheki vile unapenda miti kiti Cheki vile ninapenda kiki na liki Cheki buda unatiki piki
Nikamaretha bash nikamaretha Nikamaretha bash nikamaretha Nikamaretha bash nikamaretha Ukiteko na ziki za moriga Nikamaretha bash nikamaretha Nikamaretha bash nikamaretha Nikamaretha bash nikamaretha Ukiteko na ziki za moriga
Dai Murigo, na Lekus, na Imanga tunagishiko Kasle Queen, kana nuka tumawoiro Na kana twin nickname, Lady Mashiro Chiki madimi na Dai Nare, walai Tuwashe pinga nutu kawadare kwa ndai Itisha kukumanga kwa wale masai Juleo manjuti tutapanguza na tai
Namtaka, yeah Aga iko fine, sura kako the Sura iko 5, aga nten kwa 10 Na kwa jinsi ni na kinga champaka te Aye, mambi cheza tu mpaka che Boondog, sailors, jofa Tunawabeba Hata wabonge watabaki wakikemba Kazi ni kutesa January to December Shalkido na watesa na vilemba Vuva nae anapendo kuwateka Tarifo wakilisha adi feather Wanabaki ndeze uko juwe meza
Nikamaretha, bash nikamaretha Nikamaretha, bash nikamaretha Nikamaretha, bash nikamaretha Ukiteko na ziki za moriga Nikamaretha, bash nikamaretha Nikamaretha, bash nikamaretha Nikamaretha, bash nikamaretha Ukiteko na ziki za moriga Nikamaretha, bash nikamaretha Nikamaretha, bash nikamaretha Nikamaretha, bash nikamaretha Ukiteko na ziki za moriga Nikamaretha, bash nikamaretha Nikamaretha, bash nikamaretha Nikamaretha, bash nikamaretha Ukiteko na ziki za moriga Kido